Here's one, another one in C. C and F for the most part with the A flat, B flat. So it's disco time, everybody. C minor, F7, then A flat, B flat, and C. Again. Oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Oh, everybody on the floor. Let's dance. Don't fight, fight that feeling, give yourself a chance. Ah, oh, shake, 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 shake your booty, your booty. Ah, oh, shake, 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 shake your booty, booty. Ah, oh, you can do it. Your love paints the world, babe. I can't tell. Oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Your booty. Oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Your booty. shake, 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 shake your booty. Oh, shake, 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 shake your booty. Oh, shake, 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 shake your booty, your booty. Oh, shake, 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 shake your booty, shake your booty. Now just see enough, shake, shake, shake. Shake your booty, don't fight the feeling. Shake, 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 shake your booty. I'll give yourself a chance, yeah. Shake, 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 shake. You can booty, you can do it, do it. Shake, 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 shake your booty. Oh, come on home to mama. Shake, 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 shake your booty. Woo 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 wo